bits.
Oh baby, mwenzako mina washwa pabaya, kiuchokozi ukinigusa gusa mie haya, watu utoko mihogo bichi koko.
I'm not afraid to die.